Maka bahasa awakan ini miri nasi, miri yata makaita. Ini mempendera upenu, ya dokta Alex makaita. Isi sebasi otasanga nyanao. Itala bread this important day, nukutu wa makaita. Langa wati zikano ane mkurumbira. Edi kwenti bita, unyaya ze, ujizo, mpapitila unyaya kwenti zi mnika. Unyaya yeku kaziru wakufamba kwa kaita Office of the Prime Minister. Ni mazwa ete government of national unit. Takatumua tembera, chinewa celebrator for his contribution. Deta katifamba ni mburi, kutelebrea this important day, asis wakakosha. Leze kutu isuke baate, kutaita also. Kutembela kuhombe kutisanga na mirami wakashana na makaita makademik kutisanga mirami kutukati kutisanga mirami barimi diaspora kutitika a big celebration of the life ya Dr. Alex Magaisa.
Chizi kuru cha munga tiwa nawe Zimbabwe wangaranga ranacho wa Magaisa pazuara nasi
kutisanga kutanga mirami wa Magaisa waira zizarubo kutisema kwaati azifani kutipesa nisa Mbale uruwe asena uruwe ninchesa asi kese tirani. Ndefa kwa mchuona ita uranya hefuti. Tangapa tiruana ba ezbimo imasa atuashari kwa nora nirukari. Lama gaiti kakata urati inyae ile kutimuano lana. Aiti nga inofa na kutu lebreja. Asi inofa na kutu tema zimbapo mkite wish well for those who are not feeling well. Aida kizarudo kutuzema kata zimbapo kutipesa nita. Sema niwezi hindi wezi mbake. Ungawa uruwe zami uruwe tiku chika na mawambugu chile doni. At the end of the day, chese chiku wanawezi mbake. Masabu ugu machifu, ase bato, mafurita ase bato. Ndiye yita na kutu chese kanya wako meru wa mwoswa. Umota mafurita ase bato, mbasa uruturi zami kana tiku chiku. Saka zini, chese, kwa 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 wanawezi mbake. Wangarangari ya wama kaita. Wasitele jika hikondi kuchu kuyumani. Kutumofa na kubatana, tishande chese kema zimbapo.